finally man you're the one touch. Kubanga baji bamenya mu fast off. Naye wankubila wasn't easy papa. Hey, baby zi papa. Tulimu miyake yali one night. Na uliwezu kuka you are my first sight. Kekwe wakule loke zali zai zai. Hey, baby zi zai zai. Ende wange nasiba yo. Emwezu kumo wange za mubanda. There's no way.
Chimanye yekwe kantu kange. I'm gonna celebrate you like Christmas. Kinda kupendo ite Jesus. Nelo keto nye kwake kwake. Chimanye yekwe kantu kange. Mwamala yote kuwa mani kwa chigata. Nina wete taka data. Baby baby na kudata. I don't believe in God. I don't believe in Jando. Nesawaru Kumanga wanji wa menya mu first half. Na ye wankubila wazirizi papa. Hey, baby papa. Tulimu miyake yali one night. Na uli wenzu kuka you are my first sight. Yekwe wakula loke zali zai zai. Hey, baby zi zai zai.
Mwambala yonze kuboma nigo achigata. Ninawe seta katata. Baby, baby, nakudata. Nakudata.
www.mp3ugandanmusic.com